me siento en el AC. Lelo ndifusa zala muanga amabwela mama wakupita cha mafolo nanga lelo bwanji mukuyenda noka sakupanga folo kodi bwanja la muanga wa samandi yanga foni kodi bwanja la muanga wa samandi yanga moni apena munayika divorce nanga bwanji akupanga chonchi patsana mesa mumavala Lelo maduta nanga desa ziwano
Hapena tika fuse
Sina kala wanji kutimbusi yane
Hapena tika fuse
Sina pangi sanchane kutimbusi yane
Hapena tika fuse
Kutakati love matanta usanji
Hapena tika fuse
Kutakati fiesta matanta usanji Hapena tika fuse Malizoni agadi uze Hapena tika fuse Chilunga mwagari uze
Batana mwadilita namba
Lelo mapiki mkongamba Mwina mpongweza tela Fia sivalibe Mwina mpongweza tela Tela
Batana shiti valibe
Inandikuda kwala muanga Kuna saku bwela mpaka miezi
Hapena tika fuse
Sina kala wanji kutimbusi yane
Hapena tika fuse
Sina pangi sanchane kutimbusi yane
Hapena tika fuse
Kutakati love matanta usanji
Hapena tika fuse
Kutakati fiesta matanta usanji Chikonde chima yamba nditipi Festi love kemtuti Patana mesa mumavana Lelo maduta nangada satiwana Anapanga tocha for living you She do be yes for loving you Kapena muna panga bulanda Kapena kazi you anachita kulanda
Hapena tika fuse
Sina kala wanji kutumbusi yane
Hapena tika fuse
Sina pangi sanchane kutumbusi yane
Hapena tika fuse
Kutakati